mama mama uzungakali mama mzabalazo wami nyalila uyasisulale zonyembezi mama 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 uzungayebu nikulela mzabalazo wami nyalila uyasisulale zonyembezi mama oh mama mama uzunga yebu ngikulela mzawalazo wami ngiyalinyila uyasisulale zonyembezi mama. Ngicela mase ufeze isana
ubo wami
uze ungicinele mama wami
ngicela
ngisabe kona mangiphumelela ngisumenzele uhle saphila ngicela mase ufeze
ama kubo wami
uze ungicinele mama wami
ngiyacela
ngisabe kona mangiphumelela
ngoba
ngisumenzele uhle saphila
ulimi lwami luqiningo anele nkosi kanjalo nasemikhulewe semikuleni yami ukona magama engawabizi ngofanele ba ngicela ulalele umkhuleko mama ulalele
ngicela mase ufeze isa
amakubo wami
uze I'm not afraid to die. isumwenzele uJesu aphila.